DutchMsafi.com.
Where don't you want? Hey, yo, Kenny.
Selekali ku, selekali ya masala ushanginge tupendi. Kila tukijipata tunaenda kuspendi kabla ya weekend. Oh, nyungu wanalogani, wanalogani, wachawi wanalogani, wanalogani, wanafiki wanalogani, wanalogani. Wanajifanya wanatulinda, ila hao siku wanaiba. Wakitukamata wanatupiga, wanajifanya sikari kumbe ni mambwiga. Soni wanakuchekea, ila moyoni wanakuonea. Wabaya sana hao, hasa nindo nakwambia. Yani usoni wanakuchekea, ila moyoni wanakuonea. Wabaya sana nakwambia. Wakiajiliwa sijui ingekuwa vipi, wangetutwanga wangetupiga risasi. Hawatambuliki hata kwa raisi, ila anajifanya kaibilisi. O nyungu wanalogani, wanalogani, wachawi wanalogani, wanalogani, wanafiki wanalogani, wanalogani. Kaumbuka, kaumbuka, kaumbuka mchawi kaumbuka. Kaanguka kwa mganga kaumbuka, hawezi kutoka kanasa kaumbuka. Wameumbuka jamani wameumbuka, wameumbuka sungusungu wameumbuka. Wamemkamata mwana jeshi wameumbuka, hawakumjua jamani wameumbuka. Wewe Usmani Kaungu, nasema cheza cheza bila kukunja goti eh. Bila kukunja goti mshuka ukipanda unalivua shati eh. Unalivua shati ya cheza cheza bila kukunja goti ye. Bila kukunja goti zuka ukipanda unapiga makofi ye. Unapiga makofi ye. Wee! Aya jongeze jamani jongeze. Jongeze yo jongeze. Isikali ziko nyingi jongeze. Aki kukubalu usiogope msogeze. Wee jongeze kaka jongeze. Jongeze dada jongeze. Ibenteni wako wengi jongeze. Aki kukubalu usiogope msogeze.
Hey, DJ Msoloko wachezeshe.